Black Market Records.
Fesa fe banga ama tutadui joe. Yeah, wacha ni kuse, usini hoko bebe. Leo na finesse na ujanja, eh. Leo nta maintain. Ukini kuna bag, nitako kuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pea shash, nitako pea ndo, eh. This the kind of love, make you when me do it, do it, do it, do it, do it, do it. I make you make it showy, 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 showy.
My hands, your waist, my heart. Awe kuna ni kuna kuna ni kuna kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss una ni kuna kuna ni kuna kuna.
Siezi, leo sai, siezi. Siezi siezi toka club sai. Siezi kosa kuteka mpoa sai. Siezi baywa pombe alafu mini zirai.
Siwezi.
Sakata sakata rumba rumba. Sakata sakata kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja mfupa. Tumia mikono kishindwa miguna. Kikili chopandwa ni ulicho kiguza. Na kiki kukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jwa kijavuna. Na kiki zolea ni juki memuaku.
My hands, your waist, my heart. Awe kuna ni kuna kuna ni kuna kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss una ni kuna kuna kuna
kuna ni kuna kuna. Una ni kuna kuna, una ni kuna kuna, una ni beba, yeah. Nashinda una ni beba, yeah. Paka ya November. Una ni runda runda, una ni sunda sunda. Una ni tunda tunda mpaka bada, yeah. I don't know how to be lying. I got to sing and I can't handle. I got to move with the ball and balla. I can't believe my stand. Lola, 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 lola. Hey, da lola, da lola. I'm koroba, koroba. Da bora, da bora, da bora, da bora, da bora.
My hands, your waist, my heart. Awe kuna ni kuna kuna.
Black Market Records.